The Wave Radio with the Buddies crew on deck.
Bringing you hot, enticing conversations on your favorite topics all day,
every day.
Hey guys.
How you doing?
Popping, what's popping, man? Yeah, we would like to welcome you to the second episode of the Wave Radio podcast. With me is a wonderful cast. To my right, we have DJ Synogen.
Synogen boy.
Yo, what's up, man? It's your boy Synogen in the building.
Yeah, Kavin, if you were present with us, the last time we had our first episode, DJ Synogen was not present.
Incognito,
we would like to know, Bwana.
Ulikuwa wapi?
Yeah, manze, you guys, by the way, sorry, sikuweza kumake. Manze, your time, I had a friend who had passed away, so I had to attend the funeral, because it's Kipsangui.
It was in Eldoret.
So, well, I was in Eldoret, I had to attend the funeral. Then, obviously, ukendanga huko sides a home, lazima pia uende hadi usalimiane akina Shosh, akina Guga, akina great ule, majirani. It's been like 5 years tangu niende huko, more than 5 or 6 years tangu niende huko. So I had to like go there. So yeah, manze, it's mamis, manze.
Welcome back, sana. Now to my left, Bwakire, we have the only KC in this podcast. We would like to welcome Stunning Stun. Hey, boy.
Bas. Wagwan fam, kama kei, kama kawe, to boy, big man Stun apa. Manze, rosafi ni mwa miss. Ni mwa miss mbaya, ni mwa hata mbaya. Hope you guys have missed us too.
And behind this deep, sexy voice, you one and only Big J Hapa. Our two mishindo ku sema jinangu. It's Big J, my guys. It's Big J, fam. Why hate? Wiki yangu imekuwa too smooth, sexy, and I've just missed this cast. I've missed being here.
Kuchomona hiyo dogo ndani, si ndio?
Bana.
I'm telling you it's hot
because the conversation size.
Are you ready?
Na ukisikia hapa, you only hear bass tu kila mahali, bass kila kona, unashangaa wapi chela, wapi shi.
Today it's the boys club.
Gang. Had to check. So, yeah. DJ Synogen, ebu tupe maneno mbili tatu.
Yeah, manze. By the way, my guys, I swear when I went, vile nilinaga kwa Sharks, nili, your time nili spend like meditate and like, just time yangu tu ya kufikiria, because I went there for like, I think 2 weeks. Nilizima tenje yangu, kasema nyima guys, nyimu jibambe, mimenda off kiasi.
Incognito.
English ilikuja na ferry.
Ajana kizungu baba. Kizungu tunaongeanga mademu akiwa.
Bana, sahi.
Hadi ukisikia Mbogi Genji wangekuwa na dem kwa hiyo crew. Abuki aje kwa kusema Razis.
Melida. Shout out to Melida.
Abuki aje kwa linguistic.
Guy.
Ngumebwegze.
So hiyo time nilienda home, time nilikuwa narudi sasa, nilikuwa kwa mat, nilikuwa nimepanda mat ya kama home tu. And when I was coming around hapo Naivasha, penye kuna kuna hizi makisha trees on the right, as in kwa kandia barabara, I noticed there were these guys coming the opposite direction. Kwa hizi walikuwa naenda na kukura ma LD.
Naenda Naivasha hapo.
Sasa nilikuwa Naivasha, sasa walikuwa na pita. Ama walikuwa naenda form.
Stan, itabidi stan.
Wametoka form labda.
Wajia zile form za basho.
Yes. Sasa, ase, manze, I was like, these guys manze vile wana roll, ilini nice. These guys wana roll na magari kama, tonga jizi magari, Audi. They had like 4 Audis, zine, like ilikuwa kama harusi, njele design ya harusi ya zamani, gari moja ni range, hizo zingine ni ma probox, sijui
bazimu hapo.
Kuna kabasi zi, sasa kuna ilikuwa tu ma Audi zinaenda. Mm. Alafu nikaanza ku like, hey, sasa nimekaa po front seat, alafu I was like, look at these guys when you're drive. Mm. And these guys si watu wazee mabuda ati vitambi zi. Walikuwa vijana by the way, vijana around vijana wazee around wanaanza kunusia hivi kiasi, unaona?
Sasa
but at your age uko like your age, kuna wengine wengi hawajipata yao. Ase imagine bugikawa se watano, kila msee ako na gari yake na kila msee ni Audi, like kila msee ni Audi ako nayo hapo. Alafu sasa wanatembea like wanakaa watu wako 30 hapo ndio wameanza kushika kazi vizuri, na get sounds like these guys that are in their 30s early tuseme late 20s and wana ball ka shit. Okay, walikuwa na ball manzi vibaya sana for me, kwangu, to my perspective. So I was like, yo, these guys they were once like us, unajua. Mm-hmm. They were once in their early 20s, 21, 20, 22, 19, 18, 17 hapo.
Yeah.
Okay, 17
labda. 17 una chocha. 17
shule
kwa shule.
Akule gideri.
Akule akalia mox.
Akona certificate mbili ya birth na KCP. Ya zome ba. Sa, tuseme kitu kama 19, 20, 21. Mm-hmm. They were once your age.
Yeah.
So I was thinking to myself, mm-hmm. Okay, at this age.
Yeah.
Walikuwa nafanya nini?
Walikuwa
what was their vision? Unajua for a young man, the dream. Kuna part ya Bible by the way nasemanga.
Old man. Preach, man.
Let me preach.
Call the Lord when I'm
preach. Yeah, from church, man.
Pastor of the day.
Yeah.
Food party memory master.
In the Bible, they say that old men, young visions, and old men will dream dreams. So there's a part in nasemanga. So,
hallelujah.
Amen, by the way, brother. Mm-hmm. So, old men have visions, have dreams while at rest, while sleeping. But what time do you have visions? When you're working. Young. When you're young and you're, when you're yakking.
When you're ambitious.
Let's look young by the guy. Mm-hmm. So when you're young and working. So I was like, your age. Mm. These guys are 21. They were young. Wako impacted, maybe wametoka high school na hiyo ma. Sasa kie manzi kumekdo. Unajua kwa high school form 4 like nikitoka 2 years niko na gari yangu na kuja hapo kwa visit nyuma boys wangu. Unajua hiyo time?
Yeah. Kikao.
Sasa hiyo time ndo wako hapo. Walikuwa nafikiria nini? Wakafika hadi hapo. Unajua sasa because by the way it's something millionaire ilinibamba by the way.
By the way still on that topic manzi.
Yeah.
Issue generation ni sahi si kama youth. Mm-hmm. A youth. Kama youth sahi. You see hiyo time yao.
Yeah.
They had very little distractions. Tuseme, unajua, si wengi walikuwa shamake, as in kwa wazazi wao pia, also kwa wazazi wao. Si ati wengi walikuwa shamake it. So, mm-hmm. Basically,
they were struggling.
Yeah, they were struggling. They knew what they were. Sayo, one venye kuko.
Yeah.
Wajua, wazazi wetu, venye wako sayi, wamepata hizi vitu zao sayi, washa progress kwa maisha yao. Juhiyo struggle yenye alibidu wamepitia.
Yeah.
So wao walikuwa na ile focus. Hawakuwa na distractions mingi. Mm-hmm. Ukikompea hiyo time na generation yetu ya sahi. Sahi vijana maze. Cloud imetuingia bana.
Cloud,
everything's juu mara for the gram. Nini tena. Mara unachapa hapa show, unataka new for recognition to.
Wannabes.
Unadai tu kwa kisocial, tujulikane. Ukisha julikana.
What's next?
Hiyo kitu itakujenga aje baba.
And listen now, let's just focus on sorry na boys club manze, boys club yetu ka hata ama boys wenye kwa mtaani wanatusikia. Msee akona asoli yake kama msee mwenye anafanya drawing zake, msee msee anaandika poetry, msee anauzaga ka viatu zake. By then wachikia ama asi wengi.
All creatives.
Manze.
Creatives waso look nje
mbele. So I'm like bana. This guy, vision yake ni gani? No. Let's talk about that vision. Let's talk about what is it that is enya imfikishi hapo. As in afikishi, yu point ya kuwa na, yeye na mabuizu wake wengine, kuwa na maudi kama tano, wanaenda to form yao tu. Wamesema, by the way, weekend 20 nivasha na gari yetu.
Yeah.
Kila wamesema, hey, tunapull up na gari. Sia tuti gari moja, tunaingiza si wote.
Kila mtu na yake. Kila mtu na yake.
Convoy.
Maze.
So, mi kenye ningependa kusema, Salva.
Yeah.
Your story, how I say, me what I can say in the past kitambo they were not exposed venye the present youth is exposed sana to the internet stuff and stuff. Mm-hmm. Now you see, kama sahi,
yeah.
You cannot awezi fanya what happened in the past, ndo ukwe kama au, like Salva amesema, au zito inyalikoko yo audio, ama Audi. I'm sorry. Kwa hizo ma Audi. Au alifanya vitu wenye ilikuwa suitable in the society of that time. The society of this time is very different and it's very harsh. Unacheki sasa. Now, you cannot do the same things enye ule alifanya ndo mkwe the same. Like, you progress with time. Sindio? Like, now, mine zawambia hustles. Hustles mina ona, most hustles enye ina pick up sana ni hustles wezi enye nafanyika online. Like, things hapa zimekuwa online, karibu everything. Ukitaka kununua viazi, yeah. Unaenda it online. Ukitaka kunini, of which is a good thing. Yeah. Na mimi ningependa kuambia youth, instead of doing what you're doing online, kuwatch hizo mavitu muna watching, sitaki kuzisema. Sitaki kuzisema. Instead of watching such things. instead of giving your time to such things.
Yeah.
And a YouTube. There are stories, great stories from great people. Nilikuwa nikiona a great story from this prominent singer, Major. A great story from Dr. Kingori.
Ngoja chibu, umesema Major ni prominent singer. Umesema prominent singer, miko like, msia anavanga ma... Ujua Major ni G.
Prominent, okay. Me, Kenya, what is happening here? Me, when I say prominent, me naongelea to the Kenyan context. Of which, ata kama, to me, Major amefike yo kiwango. Ali struggle, ata Nyashinski, ali struggle from... So, me ngesema, the youths of today wangekuwa na hiyo mindset. Ujua pia sahi, me what I can say, wealth can be acquired in many ways. In this society of ours, sai, you can uneza pata internet apu upate online jobs. Kuna other jobs imetokea, doesn't need very nini skills, nini. That's why mse kupata do ni rahisi. Mse kipata do, with the mindset ya the youth of today, unapata, mse ana ball. Anaanza kujisikia, hataki kujiassociate na hawa say, anaenda kujiassociate na makul kidzuko, ma rich kid.
Yeah.
Now ma rich kid, unaweza pata most of them are doing drugs, wanajini nini, nani pesa ya mzazi.
So they're sticking on that same point.
But baby, point yako. But then, nadifa na yu point yako. Unadifa aje. Seme yu point. Kwa, si yote, some specific part.
Kila blua kwa opinion yake.
Yeah, yeah. Okay.
Sticking on that same point of view as neza angalia mayuth sahi ya hiyo
hiyo
inaitwaje empire yake kitukae hiyo tuseme penye ajenge maisha yake ajenge life yake ajenge watoto wake maisha yani hiyo time walikuwa na vision na walikuwa na hiyo focus ya kwenda hiyo vision probably unaweza contribute to the fact that probably vitu kaza saika internet maybe haiko prominent hiyo time ndio maana walikuwa na ile focus juu sasa ukiangalia kaa sasa hii si my youth wa sasa hii uko na app yako IG tumika IG unaingia Instagram unacheki jamaa ame advertise kitu tume hizi maguanda hizi makalikali hizi ma Nike sijui ma Adidas sijui ma three stripes
guanda ni nini sasa stand man
sawa watu mjeleleo mtaani magwanda ni kiatu, sawa?
Sema kiatu.
Sema njumu.
Nakumbi lugo evolve kila siku, eh? Wende usikize mbogi genje.
Gwanda, we're going to come back.
Sikiza book day. So, unaingia Instagram yako, unacheki jamaa amepost viatu kali zingine.
Yeah.
Wesa, bali ukae hapo, fikirie maisha yako venye uneza... progress yani uomoke yani kumoka ufikirie vitu zenye zinaweza kujenga virahisi zinaweza kujenga wewe even further
yeah.
Unaenda hapo unacheki jamaa ako na njumu hizi kali, unacheki njumu ni kali, ni, yeah, ni bei zingine unrealistic madesign. Unajua hizi mabei zake?
Anavaa lebo.
Matenga, eh, anavaa lebo. Anavaa lebo. Sawa wewe.
Anakanyaga lebo.
Unajua vizuri. Pesa ziko.
Man.
Pesa iko kwa nadra yani. Umefinywa lakini unaenda unachapa hustle yako juu juu. Wewe ni kijana na uko determined, unaenda unatafuta kihustle fulani hivi.
Wanasema living under budget.
Balling, broke nigga balling on a budget.
Exactly.
But, yeah, yo, bagay, big shout out to my boy Spree.
Hiyo ni lyrics.
Hiyo ni lyrics. Hiyo ni ngoma, ngoma ya jamaa fulani anaitwa Spree.
Mm-hmm.
Ngoma kali pale YouTube utampata, balling on a budget. Yeah. So broke nigga flexing just balling on a budget. Tunaenda unatafuta uera yako, uh-huh, unachapa asoli yako, yeah, unapata hiyo do yako kiasi. Uh-huh. Unajua kenye utafanya hiyo do, uh-huh, bali uinvest, yani ujiinvest in yourself, yani unaenda unafanya nini? Unaspend kwa hizo mandula, manaiki, mabalenciaga,
mabalenci shoes.
Alafu unatoka hapa mtaa ukiflex, yani unadaitua sio kuone, upigwe picha hapo, post for the gram, upate followers. Ukishapata followers unafanyaje?
Unalala njaa.
Maisha yako inajimwaje?
Hata unachiki niaje? Hata siko si story ya jumu peke yake. Hadi kwa Cladi, oh Cladi by its clothes.
Yeah, okay, yeah, thank you for the elaboration, Sal.
Like duh. Cladi sasa ase on a buy my Cladi. Hizi mashati sijui na kangaje. Okay. Ziko fit by then.
Versace.
Yeah, hizo
Gucci
stripes.
Yeah. But sasa, the thing is, ara siyo pika yake. Pia hata age yetu, hii nye tuko sahi, wase, wenye wako 20 at the age 2020, forget.
Mm-hmm.
Most of them pia wanaingia kwa story na
miadarati.
Miadarati, drugs, day. Aja nkushu vile, like, okay, tuseme, mimi kama DJ, tuseme mimi kama mtu wakuza Makladi, for example tu. Nimeenda out, nikachukua stoki yangu Gikomba, nimekuja nikauza kite leo. Let's say nili spend kitu kwa 5, okay, sijui wana spending gabi. Tuseme nili spend 5 so.
Na wewe ni muuzaji wa manguo.
Yeah, okay, wanasijua, kuna time yao by the way. Sasa, nimeenda nikauza manguo zangu, nikapata kama 2K, ama tuseme 5K.
Profit.
Iyo ni 100%, like, iyo ni 100% profit ama.
Yeah. Goja, 5 so. Umespende gabi kubwa hizo.
Umespende 5 so.
5 so, ukuna 5K. Yoni 500. Yoni
1,000. 1,000%
profit. Yoni 10 times inye lipata.
Yeah.
Una kuja hapa manze, leo ni Thursday, ama Friday. Manze, buzo wako wako mtani. Pia uleso kuna buzo wako mbibia kuna katusu, katiriso hapu. Anakambia eniaje? Stan. Si leo tushie club manze. Uwe manze imekua muda. Alafu, Stan unasema, unajua kwanza kuna ile zote this money nimepangia niko na budget. Unajua you can thought like focus
ushapagia maisha yako hapa.
But acha sasa
uko na rent.
Tuseme story na rent.
Chakula,
chakula.
Watu wenye kwa 20 saa onaishi kwa mzazi wao. Kuna wenye waishi, kuna wenye waishi kwa mzazi. Kuna wenye waishi. Unajua sasa kuna tuseme tu both budgets. Mwenye anaishi kwa mzazi na mwenye waishi
kwa mzazi.
Sasa umse anakama hapo majioni tu around 5-6, amefunga biashara kuzi history na COVID, msa anafunga mapema.
Mm-hmm.
Kasi, saino jena nambia Stan, si tuende out. Jemo napigia mangeos, mangeos wanaka, oh, girls.
Girls.
Nima galdem.
Okay.
So,
representatives of the female species.
Yes, so, they tribe.
Umesikia BDJ.
Umesikia. I am learned right now. I am very learned. Yeah. Uh-huh.
So, unaenda out manze na magaizo wako, unashika mpisinga kwa club. Club, obviously, bea yake ni ya ma... Ikona ni mabaya yao, ni ya huko tu, sika bea
dipo. Kuna job hivi, kiasi stable.
Kiasi, umespendi odo yako, inafika 2K, mbaki na 2K.
Na mumenda club.
Imagine.
Na boti club, sile boti, nyo nakunyuanga kwa dipo.
Unwe ni mlevi, unajua aji.
Hey.
You never know.
Sana.
Yeah.
Wola,
umeket.
Hode sikia wa.
Odo yako inaisha hivyo manze. So that's also another issue, man. Like, drug is in a day, weed, na, ata nimesikia juzi lift, ata. Lift, like, is my drug zote, eh, lift, hii nye stuff, nika kuberi ya marich kid.
Eh, hiyo zisikia, man. Mili achi yako, days, lift ndo gani?
Lift, okay, lift.
Lifts, ni lift.
It's a very bad drug, man.
Ni chemical.
Nicotine.
Yeah, it's chemical. Nicotine. It's lab, it's lab created, it's not natural.
I say kuchomeana, man, njua say lift, aneza kunisio, kusuma, you guys, cyanogen, you want to sue you for where? But check him. Mm-hmm. So this part, this drug mazi, ina kwa effect. Alafu unajua ile because mko wengi, ile group mentality na kambi, situko saa.
Tupige leaf. Tuko saa mazi.
Juu unaona wewe huko peke yako yani.
Tuko addicted.
Mob inaitwa mob mentality.
Yeah, mazi sasa unaweza kwanza do yako mbaya sana. Sasa huo ulikuwa na plan ya kuwa na Audi, manze unaweza do yako kwa hiyo mzinga ya tuseme hata Bombay. Bombay ni 3K
manze. 3K bana.
Tumejua
leo, tumewajua. See you live. Okay. Drink lazima sasa chape drink. Nani chape drink? You drink responsibly.
Na kunyonga juu. Eh, mimi na mimi nimetoka church
ba. Stan. Umesema nini? Umesema nini?
Ushainiona.
Stan umesema nini?
Umeniona? Tuko serious by the
way. Umeniona?
Tuko serious by the way. Stop. Yo, it is what it is.
It is what it is.
So isi kitu wa kuchezea by the unafa kuwa na focus yako kwa maisha. Uwe jua penye unaenda. Usifuate mob. Wajua, unezaenda, tuseme, unaweza toka hapo uende rayo, ucheke wase. Wase unaenda kurushia maponye mamawe.
Ponye nini?
Uji ponye nini? Kwenye wa
polisi.
Watch your story, baby.
Ponye ni polisi.
Okay.
Poleni.
Mimi ni mgeto hapa ama.
No. Okay. Sheng ina bali.
Sawa, tuseme hivi. Unacheki mamob. Wasetu wanaenda kurayo tu wanarushia makarao. Basi. Makarao mamawe hapa. Sasa wewe niambie, wewe mwenyewe unajua una issue na makarao lakini unajipeleka huko na kierere yako, unachukua mawe, unarushia. Alafu all of a sudden ponya atoe bunduki.
Unaonekana.
Ponya atoe bunduki.
Unachoma.
Ponya atoe bunduki. Oh, karao atoe bunduki.
Punduki. Word of the day. Punduki. From Stanley Omambia.
Karao bu. Karao atoe bunduki. Alafu tuseme afuatue tu risasi.
Uwezi laumu mtu juu ya
roe. Uwe mwenye ujipeleka huko, haukuwa na issue na mse, alafu all of a sudden, ndo huko na kibule tundu. Iyo ndo the same scenario tunaongelele hapa. Hii mambi ya mob mentality, usifuate jamaa.
Usifuate
mbubu. Uwe maisha ni yako, ulikuja hii dunia solo. Sasa, ukiendelea kufuata jamaa, utapotea.
Wanasemanga.
Na ukipotea, utapotea solo.
Stan, wanasemanga.
Yeah.
Bamba rende. Ukufe solo.
Chambilecho wahenga.
Gitaka chamfunguni.
Ni sharti ubendova.
Awe.
Lazima. Lazima uchore saba kama unataka ya floor.
Floor nini? Bede mfunguni nini bede?
Okay, we need to sponsor some educations.
Mfunguni ni mti.
Mvunguni ni mti gani?
Mvunguni ni mti. Ukisema ukitaka cha mvunguni, sharti uiname. Hiyo ni kaha uiname uipande.
Oh,
Kiswahili baba.
Ati uiname uipande.
Ndio upande. IQ 200.
Wait. We cannot assume things hapa. Unaimnama aje kupanda kitu.
Si wewe unapanda kitu aje unaspika
kama oh, kupanda. I'm sorry. Najua guys, skieni. Asa wamesema mvunguni ni miti. So mimi najua kupanda miti. If you listen, ukisikia tu vizuri. Wamesema kupanda mvunguni ni miti. Lazima
unachoma.
That was a misunderstanding. I'm sorry. Salva.
Yeah. Cleanse kitu yako.
Yo, so charge you. So by the your story by the. Oh, yeah, acha sana kwa bile but ulikuwa na defender. But unasema online business hiyo stuff yote ukuchapa online. Mm-hmm. True, unaweza kuchapa. Unaweza ku late night unaingia YouTube angalie mse
kasponsa
hustle yako. For example, mimi ni DJ Sinogen and let me just use me for an example. Mimi napendanga mtu kama John Falwe, mse namsikizanga mix zake zote. Akitwanga hivi nasikizanga. Yeah. Akina Kalonje na wasikizanga, akina Bash na wasikiza. Una get?
DJ Light.
Nasikizanga. But mina nasikizanga ase because na dai pia nijue skill yake vile na scratch. Ija lingizaji na hii. Na hii part, okay, jua mefanya hivi. Kolonji alifanyaji hivi. Unajua? Mm-hmm. Pia mimi sasa nikikuja hapo kwa studio, mimi pia nacharibu yu staff hapo pia. Naona? So, pia shida ni sasa inakuanga hivi. Ukiingia online na YouTube, usema ati yeye ndio kujifunza. Kiasi mtu kama mimi napendanga animations. Nimejipeleka kwa The Simpsons ama nenda kuanza kuwatch animations huko ndani. Ama
Rick and Morty
ama BoJack Horseman. Naona? there's a lot of also distraction than easy online things. And also when you say you do your online marketing and e-online in yote, kuna wase wengi sik, us as youths don't know how to market ourselves online. Like, adi kuna time, kuna there's a time, there's a guy, me by the story in a podcast here too.
Mm-hmm.
Alinza by the, yo, hii podcast yenyu by the, hey, mulifanya aje. E na, by the, nikamonisha by the stuff. Tafuona vile tukona mafanzu wengi, manzivu vile natusikizanga hivi.
Mm-hmm.
How did you do it? Because, yeah, pia kuna biashara yake, you easy my vlogs on YouTube.
Mm-hmm.
It's the same thing, but sasa yake ni ya kuna sana watch. So it was like, yo, Sinogen, how do you do it, manze? Because yangu is a inasumbua because as in I'm
story kuna content lakini una
eh akona content by the way akona content the thing is sasa yajui naona the thing is yajui na hana mtu mwenye anaweza kumshika mkono ama kumsaidia because huku nje manze world ni mbaya like resurage mu but huko nje I see
they are hating. Wana hate. Surango. Man, guys. Hey!
Akuna mamenta siwe. Mamenta siwe.
And that's where the problem is. Sisi ka Kenyans.
Mentorship.
There's no way you can find msea manyama moka anajaribu kushikila mgini. It's real party.
Kila mtu tuwa adaribu after yaki.
And atakata kusaidivyo. Atadai pia umsaidivyo. Like umlipe. For example, ata ukidai ka shout out from someone who am a biggie wa Kenya. Obviously, atakwambi umkanji.
Lazima. Lazima.
Like but ukenda story kama juu nasikia mtu kama Young Thug alishika Ghana unaona
unajua shida na Kenya
sijui Kendrick alishikwa na Dre as in mama akina Tupac unaona as in umsana anashika mkono huyu umsana anashika mkono
shida nona. Hii society yetu
ya Kenya wase hawataki ku grow as pamoja wanataka grow separately like
jamaa anatoka anataka kuwa mkubwa alafu akisha kuwa mkubwa ataki msemo mwingine akuwe mkubwa yake ama akajaribu kumfikia huko anataka exactly. Tu uka ukae huko chini uendelee tu kumtegemea sijui wanakuanga sijui na kuna wase fulani wanakuanga na hiyo mentality ni hiyo mentality iko ngi mbaya hiyo mentality juu tuseme leo hizo vitu zote zinyuko nazo all of a sudden tu zipotee waje ule mwenye mse mwenye ungekonge kwa namsi huko chini mwenye umesaidia huyo tu ndio mse tena pia angekusaidia kwa hiyo situation yako so hii maisha ni kujenganya ma fans man hii maisha ni kujengana
yeah man help so, a brother
so uno na jesus remona sasa story online man
yeah okay
but uno na
ande
kuna perspective yako
baby. Yeah kila mtu ako na perspective yake so online
yeah.
Mimi naweza sema online tu unafaa tu kuwa na knowledge ya computer
yeah
unafaa pia si mbaya kuuliza
wewe kuna unataka kufanya computer high school kumbuka hiyo
si lazima ufanye computer high school ndio kuwa na knowledge ya computer
sasa si as okay as in kuna nyao hana hiyo hana hiyo laptop
pale. That's when tunasema it's better to ask. Unajua hii maisha ukijinyamazia pia wewe utabaki
standby.
Enda uulize ukifukuzwa we have like 48 million people in this country.
Ngoja tuko 50.
Whatever. You go ask. Uliza do everything. As in ngangana tu.
Yeah manze.
Youth ni kungangana.
By the way, you guys this episode manze it's it's a dedication to all the
hustlers.
Hustlers, eh?
The
hustling youths.
Yeah, the hustling youths.
Ini yenyu.
Both kwa streets, manzi mse anavend juo, anauza kiatu njumu. To that guy mwenye kwa rumi yake, anastruggle kunda vida ama kakani, mission flani.
Ama graphics.
To the, also that guy mwenye
sahi. To that artist uko nje mwenye ajaribu kuuza portraits zake.
To that karapa flani mwenye anasaka studio kurecord ngoma yake, but ana do to that makanga fulani hapo mwenye ako stage kila time anasema eh hey, try unajua manze yo so this is
to you manze endelea na hiyo focus mwisho itakuja tu kulipa
it will pay
yeah. So hakuna kitu huenda tu hivi bora tu uko na jitihada zako umeka effort yako yote hapo
goja
jitihada ni effort
no it's better. Ni mzuri kuuliza hizi vitu by the
way. Hivyo ndio unajua
najenga DJ
Sinogen. So hadi wewe kaujui kitu.
Yeah.
Si tujiekee. Tafuta msee kujenge. Hivyo ndio unajijenga wewe pia mwenyewe.
True,
so
true.
Wewe msee mwenyuko na hasili yako.
Yeah.
Endelea hivyo baba.
Yeah. Otherwise
mshowe itakuja tu ku pay off. So otherwise hapo ndio tunakamkwa hii episode yetu, hapo ndio tunamalizia. Hapo ndio acha kufikiri,
hapo ndio tunasema
get your mind off the gutter kijana,
kama kawaida. So,
that's where we end our show for tonight, for today.
Na kama kawaida, you can follow us on Instagram at the wave.
Our platforms, our podcast platforms,
we are on Anchor, Anchor FM at the Wave Radio Podcast. We are on Castbox at the Wave Radio Podcast. We are on Pocket Cast
at the Wave Radio Podcast,
and very much more. Ziko mingi
sana. Radio Public at the Wave Radio Podcast. So mnaweza tupata, so make sure you listen, share the link, tuendelee tu kukua pamoja.
Yeah.
And also another reminder guys, if you liked or if you wish to be a guest on the podcast, you also get us on our
Instagram. Hit us on our DMs.
Instagram on the Instagram at the Wave
at the wave podcast.
Share with us your views.
The name @_thewave
radio podcast.
Yeah, always cheers. It's been awesome being with you guys. It's your boy Sinogen.
It's your boy Biggie J.
Signing off, Big Boy Stan.
Yeah. Thank you.
Pulo.